Yeah. You see this girl, she's so fine, she's so nice, she's so beautiful, you see. She's so nice to me. She's so nice to let her go. She's so nice to me. She's so nice to let her go. She's so nice. Ana mekijana anawaza na kuwazua kila siku. She's so nice. Kila napopita nafikiria kama ni mkote ni mkote. She's so nice. Wasi wa mtaa usema ngai na itwa iti mawazo time. So nice. Wazo time, yeah. Kwa na master plan to get to chapati girl. Hey Danny, aje kuna vile nimekumind. Niliku snipe kwa mbali na nipuwa nimekufind. Ningependa mina we to keep it real. So tell me how you feel, umechill. Kwanza nomba kwamba, questi under 18. Cause you so nice. I'm gonna make you mine. You look so fine. I gotta make you mine. Haijalishi kile wanasema. Ushinde wakibonga sifu wacheza ngoma. Doma ana mini na kusho off. We don't have to worry anymore. Oh yeah. Cause she's so nice.
She's so nice. Ana mekijana anawaza na kuwazu wa kila siku. She's so nice. Kila napopita napikiria kama ni mkote. Ni mkote. So nice. Watu wa mtaa usema ngai na itwa iti mawazo time. So nice. Wazo time.
Wanna a piece of mind when I get that girl and I tell her how I really love her. Najua nini show I'm a chill. Lakini nina feel tungekuwa one thing so. Sikiza vile nasema ukipenda achana na wale vijana wa mita. Akina vikita hawata kupa penze vile mini takupa. So think about it, think about it. You never know the day will come when you and I will be together my baby. Oh na 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 na. Oh, she's so fine.
She's so nice.
She's so fine. Ana mekijana anawaza na kuwazua kila siku.
She's so nice.
Kila napopita nafikiria kama ni mkote ni mkote.
She's so nice.
Watu wa mtaa usema ngai na itwa iti mawazo time.
So nice.
Wazo time. Oh, 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 oh. Inapaza sauti kwa mana na kupenda.
She's so nice.
Ana mekijana anawaza na kuwazua kila siku.
She's so nice.